SBS Radio.
Laybarka Victoria iyo kan federaalka ayaa soo bandhigay midnimo xoogan kadib markay fureen ololaha doorashada ee gobolkan Victoria. Isagoo hortaagan 400 qof ayuu hoggaamiyaha mucaaradka federaalka Bill Shorten uu ku amaanay Premier Daniel Andrews hoggaanka uu ka muujiyay arrimaha ay ka mid yihiin rabshadaha qoyska, xanuunada dhimirka, gaadiidka dadweynaha iyo dib u heshiin lala sameeyo bulshada Aboriginalka ee reer Victoria. Mr. Shorten ayaa sheegay in dowladda Victoria oo uu hoggaaminayo hoggaamiyaha mucaaradka Matthew Guy ay Victoria dib u dhac u keenayaan.
Going back to higher unemployment. Going back to cuts to schools and TAFE and apprenticeships. Going back to town planning.
Waxaa dib loogu noqonayaa shaqo la'aan badan. Waxaa dib loogu noqonayaa lacagaha laga jaro iskuulada iyo tayfyada. Waxaa dib loogu noqonayaa dhisidda magaalooyinka oo lagu saleeyo in lacag laga sameeyo ee aan lagu saleyn baahida jirta. Waxaa dib loogu noqonayaa tareemada buux dhaafay iyo wadooyin cariiriya. Waxaa dib loogu noqonayaa xisbi dadka gobolada degan isaga xisaabtama ee aan waxba u qaban, oo kaabayaasha dhaqaalaha aan dayactirin ilaa ay ka bololaan. 40 sano ee u dambeeyay ee Daniel Andrew xilka hayay Victoria, waxyaalo badan ayaa u qabsoomay, mana aha in qatar la geliyo arrimahaasi, ayuu yiri Mr. Shorten. Dhanka kalena, Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in haddii Labour-ku doorashada ku guuleysto ay qori doonaan 1,100 kalkaaliyaal caafimaad oo dheeraada iyo dhaqaatiir takhasus gaar leh oo la geeyo gobolada Victoria iyo weliba 10 isbitaal bulshood oo cusub ama kuwa hore oo la dayactiray ama la casriyeeyo. Wuxuu u sheegay shirka xisbiga in la sii hagaajin doono oo wax lagu kordhin doono nidaamka ambalaasyada ee gobolka.
We'll invest an extra $109 million for new vehicles, new stations, and most importantly, new paramedics.
Waxaan $109 million oo dheeraada ku maalgelin doonaa gawaari cusub oo ambalaasya, xarumo cusub oo ay yeeshaan, iyo tan ugu muhiimsan shaqaale cusub oo ambalaasley ah. Sababtoo ah marka aad ugu baahida badan tahay oo xubin jirkaaga ay shaqadeedii joojiso, ma aha in dowladduna ay shaqadii joojiso, ee waa inaad sida ugu dhaqsaha badan ambalaas u hesho. Dhanka kalena, xisbiga liberaalka ayaa furay ololahoodii doorashada iyadoo khasnajiga dowladda federaalka Josh Frydenberg iyo premierradii hore oo kala ah Jeff Kennett, Ted Bailey iyo Dennis Napthine ay goobta ku sugnaayeen. Xisbiga liberaalka ee Victoria ayaa ballan qaaday anshuur jarid iyo inay bilaabi doonaan nidaam lagu baarayo waxa ay ugu yeereen qiyaanadii codadka ee Labour-ka haddii ayaga la doorto. Hoggaamiyaha xisbiga liberaalka Victoria, ahna mucaaradka Matthew Guy, ayaa ballan qaaday inuu yareyn doono anshuuraha laga qaado mushaarada ee payroll taxiga loo yaqaano goobaha ka baxsan Melbourne, una xakamayn doono kororka shacabka, sidoo kalena uu wax ka qaban doono qiimaha maciishada haddii loo doorto inuu noqdo premierka gobolka doorashada bisha soo socota. Mr. Guy ayaa sheegay in liberaalku keenayo dowlad xasiloon.
The Liberal Nationals Coalition is the best and only coalition that can provide strong, stable majority government to Victoria. And it highlights the choice Victorians have.
Isbahaysiga liberaalka iyo nationalka ayaa ugu fiican. Isbahaysiga uu keliya ayaa keeni kara dowlad aqlabiyada oo xoogan oo xasiloon. Waxayna kala dooranayaan reer Victoria dowlad xoogan oo xasiloon oo isbahaysiga liberal nationalku ay hoggaamiyaan iyo jahawareer aan shaqaynayn oo isbahaysiga Labour-ka iyo Green-ku ay keenaan. Bilowga ololayaashan ayaa daba socday Greenka Victoria, waa xisbiga Greenka Victoria oo iyaguna bilaabay ololahoodii doorashada maalintii Sabtida, iyagoo doonaya inay noqdaan miisaanka siyaasadeed ee baarlamaanka soo socda ee gobolka Victoria. Hoggaamiyaha federaalka ee xisbiga Greenka Richard Di Natale ayaa sheegay in ujeedada xisbigu ay tahay inuu miisaanka dhexe ka noqdo labada aqal ee baarlamaanka Victoria, taasoo macnaheedu yahay inay sii haystaan kuraasta aqalka hoose ee Melbourne, Northcote iyo Bran, ayna sidoo kale la wareegaan kuraasta Brunswick iyo Richmond. Xisbiga Greenka ayaa sidoo kale u baahan inay haystaan ugu yaraan 3 kursi oo aqalka sare ah. Amarka qabashada doorashada ayaa la soo saari doonaa 6 fiidnimo habeenka talaadada ee bishu tahay 30 waa bishan October, laakiin ololaha ayaa horaba u bilowday iyadoo doorashadu ay dhici doonto November 24 teeda.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.